Matayo umutwe wa 25.
Icyo gihe iby'ubwami bw'ijuru bizaba nk'ibyo uyu mugani. Habayeho abakobwa 10 bafashe amatara yabo bajya gusanganira umukwe. 5 muri bo bari abapfu, abandi 5 ari abanyamutima. Abakobwa b'abapfu bajyana amatara yabo ariko ntibitwaza amavuta y'ukongeramo. Abanyamutima bo bajyana amatara yabo hamwe n'abacupa y'amavuta ku ruhande. Umukwe atinze, bose barahunyiza barasinzira. Igicuku kinishye, bumva urusaku ngo dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Ubwo abakobwa bose barabaduka baboneza amatara yabo. Abakobwa b'abapfu niko kubwira abanyamutima bati nimuduye ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima. Abanyamutima bati oya, ntabwo yadukwira twese, ahubwo nimujye mu bacuruzi mwigurira yanyu. Igihe bagiye kuyagura, umukwe araza. Abakobwa biteguye binjirana nawe mu bukwe, maze urugi ruhita rukingwa. Hanyuma abakobwa bandi baza kuza barahamagara bati mutware, mutware, nimudukingurire. Arabasubiza ati ni ukuri simbaza.
Yesu yungama ati
nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Iby'icyo gihe wabigereranya n'umuntu witeguraga urugendo maze ahamagara abagaragu be ababitsa imari ye. Umwe amuha ibiro 150 bya zahabu, undi ibiro 60, naho wa 3 amuha ibiro 30 akurikije ubushobozi bwa buri wese maze arigendera. Nuko wahawe ibiro 150 ahita ajya gucuruza iyo zahabu yunguka ibindi biro 150. N'uwahawe ibiro 60 nawe abigenza atyo yungukamo ibindi biro 60. Naho wahawe ibiro 30 aragenda acukura umwobo ahwishamo iyo mari ya shebuja. Hahise igihe kirekire, shebuja abo bagaragu aragaruka maze bamumurikira ibyo yababikije. Nuko ahawe ibiro 150 bya zahabu asanga shebuja amumurikira ibindi biro 150, maze aramubwira ati mwambikije ibiro 150, none ngibi hamwe n'ibindi biro 150 nungutsemo. Shebuja niko kumubwira ati nuko mugaragu mwiza w'indahemuka, ubwo wabaye indahemuka muri bike nzakwegurira byinshi, ngwino twishimane. Wahawe ibiro 60 nawe asanga shebuja amubwira ati mwambikije ibiro 60, none ngibi hamwe n'ibindi biro 60 nungutsemo. Nawe shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza w'indahemuka, ubwo wabaye indahemuka muri bike nzakwegurira byinshi, ngwino twishimane. Hanyuma hazo wahawe ibiro 30 abwira shebuja ati nari nzi ko uri umuntu utoroshye, usarura aho utabibye, ukanura ibyo utanitse, nuko ngira ubwoba maze imari yawe nyicukurira umwobo ndayihisha, none dore ibyawe. Shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munebwe we, harya ngo wari uzi ko nsaruraho ntabibye nkanura ibyo ntanitse? Kuki utabikije imari yanjye mu isanduku yo kuzigama? Aho ngarukiye banyibikuje hamwe n'inyungu zayo. Ni mu mwakizo zahabu muzi wahawe ibiro 150, kuko ufite wese azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwo yaririragaho. Uwo mugaragu mubi ni mu mujugunye hanze mu mwijima, niho bazarira kandi bagaha ikinyamenyo. Igihe umwana w'umuntu azaza afite ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, azicara ku ntebe ya cyami afite ikuzo rimukwiriye. Abatuye amahanga yose yo ku isi bazakoranyirizwa imbere ye, maze abavangure nk'uko umushumba avangura intama akazitandukanya n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe, naho ihene zijye ibumoso. Noneho umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze abo Data yahaye umugisha mugabirwe ubwami yabateguriye kuva isi ikiremwa. Igihe nari nshonje mwaramfunguriye, ngize inyota mumpa icyo kunywa, nje ndi umushyitsi murancumbikira, gina nimbuze icyo nambara muranyambika, ndwaye murandwaza, ndi imfungwa muza kunsura. Nuko izo ntungane zizamusubiza ziti nyagasani, ni ryari twakubonye ushonje tukagufungurira, cyangwa ufite inyota tukaguha icyo kunywa? niryari twakubonye uri umushyitsi tukagucumbikira, cyangwa ubuze icyo wambara tukakwambika? Niryari twakubonye urwaye cyangwa uri imfungwa maze tukaza kugusura? Nuko umwami azabasubiza ati, ndababwira nkomeje ko ibyo mwakoreye umwe muri aba bavandimwe banjye boroheje, burya rije mwabikoreye. Hanyuma umwami azabwira ab'ibumoso bwe ati, nimwumve iruhande mwabivumemwe, mujye mu muriro w'iteka wateguriwe Satani n'abamarayika be. Igihe nari nshonje ntimwafunguriye, ngize inyota ntimwampa icyo kunywa, nje ndi umushyitsi ntimwancumbikira, ngira nimbuze icyo nambara ntimwanyambika, urwaye ndi n'imfungwa ntimwasohoka. Icyo gihe nabo bazamusubiza bati, nyagasani, niryari twakubonye ushonje, ufite inyota, uri umushyitsi, ubuze icyo wambara, urwaye cyangwa uri imfungwa, maze ntitugufashe? Umwami azabasubiza ati, ndababwira nkomeje ko ibyo mutakoreye umwe muri aba boroheje, burya nanjye mutabinkoreye. Ubwo rero bazahita bajya mu gihano cy'iteka, naho za ntungane zijye mu bugingo buhoraho.